Yesu yebazima abaana ba Katonda, musiibye mutya mu linnya lya Mukama waffe Yesu, obulamu buli butya. Yesu yebazibwe nnyo, kansuubire muli bulungi, buli omu gy'ayise agenza akulisa omusana gw'ekigambo kya Katonda. Ani nga obadde omulisa ekizikiza kale, manyi ekizikiza tekimulisa. Tekimulisa ekizikiza, kiyinza okumulisiza geena n'ogwayo, nekikukulemberamu paka mu geena n'osaanawo. Naye kansuubire owadde abantu omusana ogunaabasobozesa okutuuka mu bwakabaka bw'omu ggulu. Yesu yebazibwe nnyo. Kansuubire omaze okutegeka ekitabo ky'otegese omutima, Mwoyo Mutukuvu ali awo okuwandiika mu mutima gwo magezi go ne mukutegeera, ate ne mu kitabo kyo nga gw'ogenda mu maaso n'okwo n'otiina. Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mukulikeeyo mu kanyomero ke tuyiseemu.
Welcome back in the phase we've passed through.
Ansubire ekigambo kitukoze bulungi eky'okwekebera.
Let me expect the word has done well to you of checking yourself.
Okulaba oba nga tuli mukukkiriza.
Of seeing whether we are in the faith.
Omanyi obuvumu buli mu kigambo ekyo.
No, the boldness is in that word.
Buli lw'okitegeera nti okyali mukukkiriza
otambulira. You're still moving in the faith.
Mwokolera buli kimu.
You do everything in it.
Tosobola kutya newankubadde okwengeti.
You cannot fear neither be dismayed.
Newankubadde okugwamu amaanyi.
Neither to get weakened.
Naye weeyongera ng'amaanyi bulijjo.
But you get more strengthened every time.
Ate obeera oddizibwa buggya.
And you are always renewed.
Ni bwabaawo ekikumalamu amaanyi. Weekebera mu Katonda olaba
bw'oli mukukkiriza. Something weakens and you check, you prove you're in faith.
Weesiŋŋaana oddiziddwa mu ki?
You'll find you've gotten
renewed. Oddiziddwa buggya. So kiba kirungi nnyo ne weewabairawo embeera
eyo. It's always good though there's even a bad situation.
Weekebera olaba oba oli mukukkiriza.
You check yourself, see whether you're in the faith.
Manyi waliwo embeera ezijja okugezesa okukkiriza kwaffe.
You know there are situations coming to test our faith.
Naye olina okukebera olaba oba oli mukukkiriza.
But you have to check, see whether you're in the faith.
Bw'onaakebera ng'okyali mukukkiriza okuva mu kuwulira.
If you check and still see you're in the faith from hearing.
N'okuwulira ekigambo kya Katonda.
And hearing the word of God.
Era nga by'okoze biri mu kigambo kya Katonda.
And what you've done is in the word of God.
By'otambuliddemu.
What you've moved through.
By'obuulidde.
What you have preached.
Kwegamba nga biri mu kigambo kya Katonda.
And they are in the word of God.
Obeera n'obuvumu bungi.
You have much boldness.
Omanyi lwaki mulokole buli otera okuggwaamu amaanyi.
You know why different seasons you keep getting weak?
Sometimes you weak,
another you are strong.
Ekigambo kya Katonda ng'okiwulira naye nga ebituuka n'ogamba
nnange.
Mpulira nzigwawo sitaani yammalawo
bumazi.
Katugambe obwavu nga buzze.
No, perhaps poverty has come.
Naye ng'ate mu byawandiikwa mulimu ebigambo by'obugagga bingi.
Preachers, there are many words of riches, many of them.
Kiva ku ki n'oba nga olaba obwavu bukuzinzeeku.
What causes you see poverty consuming you?
Naye ng'ate ebyandiikwa bingi ebyogera ku bugagga.
Yet many scriptures speak of riches.
Era ebiragirira amakubo g'okufunamu.
It directs the ways of getting it.
Ne bwe biba biruddeyo waliwo ebyandiikwa bigamba ngenda kuwanguyirizaamu.
Though they have delayed their scriptures, say, I will quicken things for you.
Ebyandiikwa bingi ebibeerawo nga bisobola okwogera ku mbeera gy'obeera oli.
Scriptures are there which can speak of the situation you are in.
Naye ekizibu kiri kimu.
But the problem is one.
Obutakebera okulaba oba ng'oli mukukkiriza.
Not checking to see whether you're in the faith.
Nga bwe tuwulidde Omwoyo Mutukuvu ng'ayisa omusumba Mukiibi.
Like we have heard the Holy Spirit pass through Pastor Mukiibi.
Ndi okwekebera bulijjo Katonda ne bw'aba akugambye nti ŋŋenda kubaamu naawe.
We check yourself, though God has said I'm to be with you.
Naye ne bw'otekebera okulaba oba oyimiridde abanga atalina.
If you don't check, see whether you're standing, you can seem as if he's not there.
Naye nga wali naye ayagala wekebera olaba oyimiridde oli mukukkiriza.
But he wants you to check, see whether you're in the faith.
Okuva mu kuwulira n'okulya ekigambo kya Katonda.
That coming from hearing and hearing the word.
Osobola okuddamu n'okebera bye yakugamba nti weebiri bikola.
Check what he told you, see whether they are there working.
Omanye ebizibu bikugwako n'ebyandikwa ne bikugwako.
You know problems come your way and even scriptures disappear from you.
N'olaba nga tebiriiwo.
And you see they are not there.
Katonda yatonda eggulu n'ensi.
God created heaven and earth.
Naye olwala ekibumba n'olaba nga tayinza kitonda.
You get sick of the liver and you see it cannot create it.
Si bwe guli.
Is it not that? Get a sickness and begin to doubt God cannot restore it. You begin to doubt, and the power of God begins to disappear. But as the scripture says, sends his spirit and they are created. And that he can renew them. Why don't you hold on that and then stick on that? New scripture, I have to see you in this life. And I'm going to search
for
till I've reached the faith of this word.
You know,
get the scripture, check, speak with it, for it is spirit. Tell it, I have to see you happen.
Yes,
praise Jesus. I will search you with all my heart. And I see where I'm lucky that you manifest my way.
Yes,
praise Jesus. You know, Apostle Paul challenges me much when he's in the office of the Spirit. He said, I forget the past. But what I want now is reaching, realizing the power which resurrected Christ. Now, I don't want to refuse, it's not there. Maybe it's me lacking in it. I want to reach a measure of understanding.
Gates.
And I know how it moves and how it works.
And
held in it, he too reached to pray for the people to raise up.
So, if you are
in any situation,
you get on it,
check it how it works.
You
may get a head upon it. And
it needs
the legs and the other parts.
You
gather them, join them. New scripture, I see you are now full. Nothing is
lacking
to fulfill what was told you.
Yes, you must
praise Jesus.
It will
happen, you will see it.
But
the problem, you get ears of it.
You
have to know the mouth of that scripture. How do you think we can understand that trick? If you
broke
ears, the eyes of a scripture, and the nose and the mouth, the brains of it, just as the body appears complete with all parts, that it can become a worker. That is where our weakness is.
You
grow the scripture, the faith of it,
and
it gets living to begin move work in you.
It's
when you put on legs upon it, moving it to the angels,
and
we fulfill it,
and
have given it life.
The
we shall get one built, and the head is finished. We build the portion here and we build the legs of it. You know, the angels give it life to fulfill it and work.
And
we see the life of the scriptures and their power which move it. We end up moving, reaching the angels. Those who hear the voice and fulfill it, the word of God. Build it. We find a battle right there. When we start the right gospel, there is a foundation of faith. And we first begin the teaching of the faith and believing on the word of God. Those foundations of salvation, end up seven of them. There is the foundation of faith. How do they build that faith? You get one scripture and you build it till you've given it life. And it's life and it is working.
manyi tuli wano naye ebisinga byonna bizimbibwa tuli mu kuzimba bulamu bwabyo omuntu asoma ekyandikibwa n'akiraba nga kyafa nga tekikola ssebo nandiwakisoma mu buyinza
obw'ekitabo
nibwakikanika mu
kusamuja
naye twebaza Katonda kubanga ali
mukutuyigiriza
okulabika nga ate twekebera okulaba nga tuli
mukukkiriza
manyi wano tewakyaliwo abuulira bigambo byakubalaata
bantusaasa
kati gwe bwonaddeyo nooga akusoma mukibi yaliyo sigenda kuwandiika akatuuti si kabasumba katuuti kamwoki
is the pulpit of the Holy Spirit.
So ye yagaba ebirabo ebyo netuweerezebwa
the one who gave us those gifts.
Ate afubye otutraining okumala
akaseera ask for some time.
Fuba okulaba nga tomunyooma.
Try to see you don't despise.
Mwoyo yenna gw'atumye gy'oli okuleeta
ekigambo. He has sent your way to bring the word.
Kubanga bw'oziimula olwaleero.
If he's come today.
Oziimula akutumiddwa.
The one sent your way.
Mu level yonna gy'ali.
In any level they are in.
Era ne Yesu ne bw'anajja.
Even when Christ will come.
Toli musaamu kitiibwa.
You will never honor him.
Kubanga ajja kukwekweka.
For he will hide himself from you.
Era ayongera akukeberera ddala.
Still to check you more.
Obunyoomi obwo abukumalemu.
And he finishes that mentality of despising.
Kale ebyo katusooke tubiteeka awo.
Let's first put that aside.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Namanya n'eddoboozi.
And by name and voice.
Omutume. Ronald Hope Witness.
Apostle Ronald Hope Witness.
Omune musumba.
Together with Pastor Boss.
N'omusomi wa Bible.
And our Bible reader Pastor Robina.
Tubaagala nnyo mwenna.
We love you all.
Mu linnya lya Mukama waffe Yesu.
In the name of the Lord Jesus.
Tusinziira mu buweereza buno.
We base in this ministry.
Omulembe omupya ogulina okumanya Katonda okujjudde.
New generation with the full knowledge of God.
Okwongera okutegeeza okuza Satan.
To move on reach you the schemes of Satan.
Eri Katonda n'eri ekkanisa.
Unto God and the church.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Uli ku nkomekerero.
We are at the end.
Y'okwawula omwoyo wa Katonda n'ebikolwa by'obutuukirivu.
Of separating the spirit of God and his works of righteousness.
Omwoyo gwa Satan n'ebikolwa byago bitali bya butuukirivu.
From the spirit of Satan and its works of unrighteousness.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Era ng'omutwe gwe tukyasembezzaayo gwe tusomeramu bino byonna.
And the heading we are ending with to see all these.
Tubadde tulaba omwoyo gwa Satan.
We have been seeing the spirit of Satan.
Oguli mu ngeri y'ensolo.
Which is in the form of the beast.
Egulwanisa omuntu okuva mu kifaananyi kya Katonda.
How it fights humanity to shift him from the image of God.
Engeri ya Katonda.
And the likeness of God.
Okumufuula engeri y'ekisolosolo ekitategeerekeka.
Into an unusual animal.
So ng'ate omwoyo wa Katonda.
Yet the spirit of God.
Afuba okutudizaayo ddala mu kifaananyi kya Katonda ekyabasa.
Tries to restore us to the true image of God.
Tusomye bingi mu mutwe ogwo.
We've studied much in that heading.
Okutuuka lwe tulabye ekifaananyi kino ekya Nabukadeneza.
You will reach to see the image of King Nabukadeneza.
Ekimu ekifaananyi ky'omuntu.
Which is in the human image.
Ne tutuuka okulaba okuva ku mutwe.
You will reach to see right from the head.
Paka kankano lwe tuli ku bigere.
Right now where we are at the feet.
Okuva ku mavivi paka ku bukongovule.
Right from the knees to the ankles.
Tulina ensolo gye tulabawo.
And we have a beast we are seeing right there.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Ensolo eyookuna.
The fourth beast.
Manyiddwa nga Roman Empire.
That known as the Roman Empire.
N'ekifaananyi kyayo.
And its image.
Roman Catholic Church.
The Roman Catholic Church.
Bwe baajaamya olugendo lw'omuntu.
How they perverted the human destiny.
Olugendo lw'eggulu.
The journey of heaven.
Olugendo lw'obulokozi.
The journey of salvation.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Nga bwe twasembyeyo okuwulira jjo.
As we last heard yesterday.
Era n'olwaleero twagala okutandikirawo wennyini.
They want to begin right from there.
Ti ensolo ey'amayembe abiri.
That the beast of the two horns.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Ensolo ey'amayembe abiri.
The beast of the two horns.
Oba tukole bwe tuti. Okugyayo okutegeera okulungi.
But let's bring, do this to bring out the good understanding.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Mu nsolo ey'amayembe abiri.
In beast of two horns.
Omwoyo gwa Satan.
The spirit of Satan.
Mu ngeri y'ensolo ey'amayembe abiri.
In the form of the beast of two horns.
Agalinga ag'omwana gw'endiga.
Which are like of the Lamb of God.
Mu bulaketi y'oteekamu obulokozi In bracket, you
put the false Christ and the false salvation. Through the Emperor Constantine. Through the Emperor Constantine. Of the Roman Empire. That's the fourth beast in bracket. To make its image.
Roman Catholic Church.
The Roman Catholic Church. We've seen this heading for some time. And today we want to move on from where we ended. We ended and we had proven that truly the spirit of Satan, the evil spirit of Satan, which is known as the beast of the two horns, which are like of the Lamb of God, the false Christ and the false salvation,
he
passed through the Emperor Constantine to come to find the salvation, the right Christ and the salvation.
That
one we proved it yesterday. There is no doubt over that word for the knowledge which God gave us. But today what we are majorly going to look at that this evil spirit of Satan,
which
is in the form of the beast of the two horns, it passed through Emperor Constantine to fight the right Christ, the salvation, the gospel of the kingdom of heaven, and even the right church.
Yes,
praise Jesus so much. The spirit of Satan, or the evil spirit of Satan, which appears in the beast of two horns, which are like of the Lamb of God. The wrong Christ and the false salvation passed through Emperor Constantine to fight right salvation.
Yes,
praise Jesus so much. To fight the right Christ, the right salvation, the gospel of the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God, and the right church. That's what we want to move on proof today. That
the
last editors we told you that after salvation shifted from Israel, God went put its base in the Rome. Our Lord Jesus himself, the right Christ, when he sent Apostle Paul and he sent him at Rome, he put there a base of salvation. But you're going to understand many reasons why that salvation was never heard of again from Rome. And we began to hear that Catholicism is what's there.
Yes,
praise Jesus so much.
And
it was like the religion moved all over the entire world. Yet initially there was salvation.
Yes,
praise Jesus so much.
So
we're going to move look onto those words. How Emperor Constantine came with the spirit of Satan, which is known as the beast of the two horns, like of the Lamb of God. It was able to fight the right Christ, the rightful salvation, the gospel of the kingdom of God, and the church of Christ. Praise Jesus so much. When we gave you some of the history, which is written, though you go to the internet and search for it, they told us he was the first Christian emperor.
And
he came from the rulership of the Roman Empire,
ng'ayingira kye tuwandiise obulokozi.
And he entered what we would have called salvation.
Naye teyajja na kigendwa kya kubeera mulokole
ddala. But he didn't come with the motive of being a real born again.
Wabula akyalimu okukyusiza ddala Kristo mutuufu ne kanisa ye.
But it involved the changing of the right Christ and his church.
Walimu okukyusa obulokozi.
It involved the changing of salvation.
Walimu okukyusa enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
It involved the changing of the gospel of the kingdom of God.
N'obutuukirivu.
And the salvation and the righteousness.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
So twagala okwongera tumenyoke kyali kitya. Kyatambula kitya? Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Twagala tuddeyo ku bikolwa by'abatume.
We want to get back to the Acts of the Apostles.
Tusooke tumale okwetegereza ate ensonga ezo bwe zaali.
And we first see how those issues were.
N'okutuuka mu mwaka gwa 312.
And to reaching the year 312.
Emperor Constantine lwe yasuulira ddala obulokozi.
When Emperor Constantine totally beat down salvation.
N'okukyusibwa kw'ekkanisa entuufu.
And the changing of the right church.
N'enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
And the gospel of the kingdom of God.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
So abasinga kuffe.
Now most of us.
Tetwagenda okuzaalibwa mu nsi.
When we go to be born in the world.
Nga bajjajja bajjajja bajjajjaffe baalimbibwa dda.
Our forefathers were lied long time.
Nga baabalimba.
And they lied to them.
Ndi eddiini Yesu gye yalekawo.
That is the religion which Christ left.
Mukatoliki.
Catholicism.
Naye nga bagamba nti oba abatume be baasimba mbu.
But they say that apostles planted it.
Naye nga bonna bwali bulimba.
But all that was lies.
Katusooke tugendeko mbikwa abatume esuulene ya 28.
Let's first get to Acts 28.
Tumale okulaba ddala ki ekyaliyo mutume Paulo kye yatumibwa okusimba e Roma.
And we see it did what was there which Paul was sent to plant in Rome.
Bwali bukatoliki.
Was it Catholicism?
Oba bwali bulokozi.
Or it was salvation.
Bikolwa abatume 2:8
Acts 28 from verse 14.
Bikolwa abatume sura ya 2:14.
Acts 28 from verse 14.
Je twasanga abooluganda ne batuyita okumala wamu nabo ennaku 7. Awo bwe tutyo ne tutuuka e Rumi. 15.
Yes, yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Mutume Paulo.
Apostle Paul.
Yali ayogera ku nyingira yaabwe e Roma.
He was speaking of their entering in Rome.
Era agenda kuba atunyonyola.
It is going to be explained to us.
Kimukama waffe Yesu yamutuma okugenda okukola e Roma.
What did the Lord Jesus send him to go to do in Rome?
Ekituufu yali atutte Kristo omutuufu.
The truth he had taken the right Christ.
Obulokozi.
The salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
N'ekkanisa entuufu.
And the rightful church.
Abaana ba Katonda.
The children of God.
Abatukuvu ba Katonda.
The saints of God.
Naye ekizibu ekyaliwo.
But the problem which was.
Kye ensi kyezze temanya ebiro bingi.
That the world has not known for many years.
Nti ddala mu kwerimbika ku batume bano.
That indeed in attaching himself to the apostles.
Batume. Tume Peter, tume Paulo,
Peter, Apostle Paul,
tidali Roma batwala bukatuliki.
That did they take Catholicism in Rome?
Uba batwala bulokozi.
Or they took salvation there?
Awono ugenda okwongera okuzuula.
That's why you're going to move on to discover.
Olabe omoyo omubi ogwa Satan.
And you see the evil spirit of Satan.
Ogwalabikira mu nsolo erina amayembe abiri agalinga gw'omwana gw'enjiri.
Which appeared in the beast with two horns like of the Lamb of God.
Kwefaananyiriza nga Kristo.
To appear just like Christ.
Kugamba nti Kristo w'obulimba n'obulokozi w'obulimba.
The false Christ and the false salvation.
Waayita Emperor Constantine.
It passed through Emperor Constantine.
Okusanyizaawo ddala Kristo mutuufu.
To totally destroy the right Christ.
Obulokozi obutuufu.
The rightful salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
N'ekkanisa entuufu.
And the rightful church.
Mutume Paulo atuuka e Roma.
Apostle Paul reaches in Rome.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Agamba nti bwe twatuuka.
Say when we reached.
Obula twagala kulaba ki ekyaddirira bwe baamala okutuuka.
What followed when they reached in Rome?
Katwongere tusome tuwulire.
Let's move on, read we hear.
Bikolwa abatume sura ya 2:8.
Acts 28:15.
Abooluganda bwe baawulira ebigambo byaffe ne bavaayo okutusisinkana mu katale ka Piyo ne mu bisulo ebisatu. Paulo bwe yabalabako ne yeebaza Katonda n'aguma omwoyo. 16. Bwe twayingira mu Ruumi, Paulo n'alagirwa okubeera yekka wamu ne serikale yali amukuuma. 17. Awo bwe waayitawo ennaku 3, n'ayita abakulu b'Abayudaaya. Bwe baamala okukuŋŋaana, n'abagamba nti, nze abasajja abooluganda newankubadde nga saalaba kibi ku bantu newankubadde ku mpisa z'abajjajjaffe naye nasibibwa N'empebwayo mu mikono gy'Abaluumi mu Yerusalemi.
Yes, yeebazibwe.
Praise Jesus so much.
Omutume Paulo bwe yatuuka e Roma.
Apostle Paul when he reached in Rome.
Yagenda maaso n'okunyonyola Abayudaaya bwe yasiŋŋaalayo.
He wanted to explain the Jews he found there.
Manyi kiseera ekyo abantu baali batambula amawanga.
Knowing those days people were moving nations.
Era nga bakkirizibwa.
And they were accepted.
Olw'ensonga nti Roman Empire kennyini yali efuga wonna.
Because the Roman Empire itself reigned all over the world.
Bali kyasiŋŋaana nga Abayudaaya abamu baali Roma.
Now it found that some Jews were in Rome.
Era nga waaliwo abaali babakulira.
And there were those who were in charge and leading them.
Naye omutume Paulo bw'atuuka e Roma.
But when Apostle Paul reaches in Rome.
Kubanga yali asindikiddwayo bamusalira omusango basobole okumusiba.
He had been sent there to be sentenced that he gets to be imprisoned.
Naye ye Katonda yali yamubuulira eky'okukola bw'atuuka.
God had told him what to do when he reaches there.
Yali amutumeyo kutwala obulokozi.
He had sent him there to take salvation there.
Kutwala Kristo mutuufu.
To take there the right Christ.
Obulokozi obutuufu.
The rightful salvation.
Giri obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Ne kanisa entuufu.
And the rightful church.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus.
Itambulira mu batukuvu ba Katonda.
Which moves in the saints of God.
Songa si bizimbe.
And not the buildings.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Ayongera okutunyonyola n'agamba bw'ati.
Moves on to explain and he says this.
Bikola batume sura ya 28.
Acts 28 verses 18.
Abo bwe baamala okunkemekkereza ne baagala okunsumulula kubanga tewaali nsonga gye ndi yakunzisa. Olw'19 naye Abayudaaya bwe baagaana ne mpalirizibwa okujulira Kayisaali singa alina ekigambo okuloopa eggwanga lyaffe. Olw'20 kale olw'ensonga eyo mbayise okundaba n'okwogera nange kubanga olw'essuubi lya Isirayiri nsibiddwa n'olujegere luno.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Yayita Abayudaaya abaaliyo.
He called the Jews who were there.
N'abagamba nti olw'essuubi ly'eggwanga lyaffe Isirayiri lyennyini.
For the hope of a nation Israel.
Kubanga bw'oba osomye mu Baruumi essuula ey'omwenda.
Because when you read in the Romans 9.
Ebyasubizibwa okutuuka ku bulokozi Mukama waffe Yesu.
What was promised to reach the Savior, the Lord Jesus.
Byaweebwanga Isirayiri
yenna. They were given to the Israel.
Naye omutume Paulo bwe yali atanudde okubanga agenda mu maaso n'okubuulira Kristo omutuufu.
When Apostle Paul moved on to preach the right Christ.
Okubuulira obulokozi.
To preach the salvation.
Enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Obwakabaka bw'omu ggulu.
The kingdom of heaven.
Era ne kanisa.
And even the church.
Entuufu.
The rightful church.
Abatukuvu ba Katonda.
The saints of God.
Abayisirayiri bennyini.
The Israelites themselves.
Baamuwaayo mu mikono gy'Abaroma.
They gave him up to the hands of the Romans.
Naye mu kiseera ekyo.
But in that time.
Katonda yali yayogerako dda.
God at first spoke about his life.
Ndi amutumye eri abamawanga okutwala obulokozi.
He had sent it to the Gentiles to take salvation to them.
Yes, yebazibwe.
Praise Jesus so much.
So omutume Paulo.
Now Apostle Paul.
Yatusa obulokozi e Roma.
Is the one who reaches salvation in Rome.
Era si mutume Peter.
And it's not Apostle Peter.
Era bwe kyandibadde nga boogera ku bapaapa nga kituufu kyawandiikibwa.
If they would have spoken of the popes and indeed it was written.
Yandibadde papa asooka mu Roma.
Who would have been the first pope in Rome.
Yandibadde mutume Paulo.
It would have been Apostle Paul.
Naye olw'obukuusa.
But because of hypocrisy.
Obwa sitaani bw'ogenda okwongera okumanya.
Satan which you want to move on to know.
Baakyusakyusawo ne bagamba omutume Peter.
They changed there and they said Apostle Peter.
Ne bamuyita nti ye papa eyasooka.
And they called him that is the first pope.
So obukuusa buli awo.
Now hypocrisy is there.
Weyongere owulire.
Let's move on we hear.
Bikola batume sura ya 28:21.
Acts 28 verses 21.
Bo ne bamugamba nti feso tetuweebwanga bbaluwa ez'ebigambo byonna okuva mu Buyudaaya. So tewali kuba oluganda yali azze n'atubuulira oba n'ayogera ekigambo ekibi ku ggwe. Olw'22. Naye twagala okuwulira okuva gy'oli by'olowooza kubanga ebigambo by'enzikiriza eno tumanyi nti kiweerebbwa wonna wonna.
Abayudaaya baamugamba.
The Jews told him.
Akati ky'olina okumanya.
Now what you have to know.
Ebintu by'obuulira eby'obulokozi.
The things of salvation you're preaching.
Simanyi Kristo yazuukira.
Christ raised up.
Simanyi bya bulokozi.
That salvation.
Ate mpulira mu bwakabaka bwa Mukulu.
That here the kingdom of heaven.
Biweerebwa.
They have been abolished.
Wano tulina obwakabaka bwa Roma biki by'obuulira.
Kingdom of the Romans. What are you preaching else?
Yes, he was weak.
Praise Jesus.
So where we were,
now he was abolished everywhere.
To
speak of the kingdom of God. Kingdom of the Romans, we are moving on to reign. That which was called the Roman Empire. Let's move on here.
Acts
28:23.
N'abannyonnyola ng'ategeeza obwakabaka bwa Katonda era ng'abakkirizisa ebigambo bya Yesu mu mateeka ga Musa ne mu byabannabbi okusooka enkya okutuusa akawungeezi.
Yesu yabazibwa nnyo.
Praise Jesus.
Bw'asisinkana Abayudaaya bano mu Roma.
When he met the Jews in Rome.
Yayongera okubabuulira enjiri y'obwakabaka bwa Katonda.
He moved on preaching them the gospel of the kingdom of God.
N'abakkirizisa Kristo omutuufu.
And he made them believe the right Christ.
Wabula yali asinziira mu ndagaano enkadde.
But he based the Old Testament.
Kubanga endagaano empya yali tennagattibwagattibwa.
New Testament had not yet been joined up.
Enjiri eyatandikira e Roma.
The gospel which began in Rome.
Si ya Maria omutuukirivu.
If not of Hail Mary.
Oba newankubadde byemuwulira ebibuulirwa.
Neither the things you hear they preach.
Wabula enjiri eyalingayo era eyatandikibwa omutume Pawulo.
But the gospel which was begun by Apostle Paul.
Enjiri ya bwakabaka bwa Katonda.
The gospel of the kingdom of God.
Enjiri ey'obulokozi.
The gospel of salvation.
Enjiri ya Kristo.
The gospel of Christ.
Kristo omutuufu.
The rightful Christ.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Suti bino byemuwulira eby'eddiini eyo.
These things of that religion you hear.
Omanyi eddiini eri mukati amadiini mangi nga bw'ojja okulaba.
You know in that religion so far many religions within it. Right now they're trying to capture salvation. God is trying to raise up every time. And they make people think perhaps salvation is new.
Yes, he was.
Praise Jesus. But from all the ancient days, even if the gospel, it was the gospel of the kingdom of God to enter us in salvation, to make us a holy church, which has not a spot, not a wrinkle.
So, if you know your name, Roma.
Now, all things you hear from Rome,
you
hear Roman Catholic Church, they have never been begun by the living God. Neither the apostles. According to the truth you hear right from now, which is in the scriptures of truth. Let's move on with here.
Acts 28:24. Nebagenda Paulo bwe yamala okwogera ekigambo kimu nti Omwoyo Omutukuvu yagamba bulungi bajjajja baffe mu bannabbi mu nnabbi Isaaya 2:6 ng'agamba nti genda eri abantu bano oyogere nti okuwulira muliwulira nemutategeera okulaba muliraba.
Yes, we have
praise Jesus so much. These Jews we have found in Rome. When Apostle Paul off to explain them the gospel of the kingdom of God. The gospel of salvation. The gospel of the right Christ.
Yes, we have
praise Jesus so much. The Jews refused. They disagreed among themselves. Even though he had held well the Old Testament,
he
explained them in the scriptures the entire Old Testament. But when they refused, reminded them still how it was written in the Old Testament in Isaiah. Isaiah chapter 6,
verse 9-15.
God spoke through Isaiah, and he said, go preach to these people. Hear the gospel of the kingdom of salvation, it will come and you will hear. But you will never understand. Even seeing the Savior, you will see, but you will never perceive him. Apostle Paul ended up his spirit making him speak these words. That salvation has been taken from you. You as Israel. Taken to the Gentiles.
And
in all the Gentiles in the entire world. Salvation was first based in Rome
okuyita mutume Paulo
through the apostle Paul.
Yes, on lwaki
the reason why
abatume bonna abasinga bafiira Roma,
most of the apostles died within Rome
mukuva mobili gwabwe
as they checked up for their bodies
kubanga we wali kakano base y'obulokozi mbere
ebyo. Right then, that's where the base of salvation was those days
okuva mwaka gwa 14 AD
from 14 AD
obulokozi bwatambula paka mwaka gwa 300
salvation book to the year 300
bisatu AD
300 AD
era mu 312 yao
around 312
Emperor Constantine wajanga alimu omwoyo gwa Satan.
When Emperor Constantine came with the spirit of Satan in him
omwoyo gulabikira mu nsole ina mayembe abiri agalinga gwa mwana gwendi
did it appear in a beast with two horns like of the lamb of God
ye fula arokose
and he claimed to have gotten saved
bula bagamba ndi emperor yasoko okubeera omukristani.
That's why they say was the first Christian emperor
ne yachusa chuse ebintu bingi
but he changed many things
mubutufu yalwanagana n'obulokozi
truly he fought with Saul vision
na yinga binobyo ndabye muulira sa
all this you hear
uyiye nakatemba we dini eyo na madini akagwa amunga bitugenda okulala
that is drama of a religion and religions falling in it as we are to see
bonna bwe bulimba bwa shetani bwatandike daneda
all that is the falsehood of Satan which began long time
mbota yinja kumara kekene nyanga lero
you cannot just search out like today
kubanga tibasu tibakuwa history mutufu oba ebyafa eri adala
for they don't give you the rightful history
yoburokozi
of salvation
iruli no mukisa gwamanyo kubibulira kankano
you are highly blessed to hear of
kubanga sike kigambo cho down wetegereza
it's not a word you get aside and look unto
nibwo twaro kubanga tibwafuna nga history wa burokozi
even when God said we didn't get history of salvation
waro kukanga burokozi kwanga bakikugambia awe nyine ya
just God said the means where it told to you there
inga tumanya bichikwatako
ebyeddanide history of it
ni wano osobola okubifuna
but here you can get there
ade istura besingira kubyawandika ebyamazina
history based on the scriptures of truth
yesu yebazibwenyo
praise Jesus
so omutume Paulo byali e Roma
when apostle Paul was in Rome
yayongera okunyinyura ku bulokozi ngeri gye butuuka gye bwatuukayo
move on to explain how salvation reached there
katuulire
let's hear
bikola abatume sura ya 28 onyirwa 27
Acts 28:27
kubanga omutima gw'abantu bano gusavuwadde n'amatu gaabwe bawulira bubi n'amaaso gaabwe bagazibye baleme okulaba n'amaaso n'okuwulira n'amatu n'okutegeera n'omutima gwabwe n'okukyuka nze okubawonya olwabiri mu munaana kale mutegeere nti obulokozi bwa Katonda buno buweerebwa abamawanga nabo balibuwulira.
Yes, you have been
praised Jesus.
Omutume Paulo ngali e Roma.
Apostle Paul while he was in Rome.
Oyo mtu kuvya from yobonabe moye na agama.
Holy Spirit released the prophecy in him and he said.
Nti Israeli
that Israel.
Kitufu buroko zibajidwa.
Truly salvation has been taken from you.
Era buweredwa ili aba mawanga.
Been given up to the Gentiles.
Amazibagali kwe kati aboruganda.
Truth is this brethren.
Oburoko zibwa ili ubawe kwa ili aba mawanga.
When salvation was given to the Gentiles.
Bwana ndikira Roma.
It began from Rome.
Kino kitufu na kuchebuza buzamu na
akati. We cannot pretend about it at all.
We were based in kure yoburoko
zibwa. That's where the major base of salvation
was. Okubaliwava Israeli.
Right from when it shifted from Israel.
Yes, yebazibwenye.
Praise Jesus so much.
Lwaki bwava Israel?
Why did it ship from Israel?
Kubanga tebayaniriza murokozi oyo.
Because they did welcome that Savior.
Kama wafu Yesu.
Our Lord Jesus.
Yes, yebazibwenye.
Praise Jesus so much.
Era bayiganya abatume.
And they persecuted the apostles.
Paka bonanga bali mu Roma.
Till all of them reached and went to Rome.
Ichamazima kiri bwechi.
The truth is this.
Etuwala na madini na akati.
We don't hate religions at all.
Etuwala na Satani agatandika ono obulimba
bwa. But we hate the Satan who began them and their deceptions.
Umanyi abantu tubatuogera ku bintu by'eddiini.
You know when you speak of things of religion.
Bawulira nga fa abavuma bo.
People feel as if we are abusing them.
Fere tuvuma.
We don't abuse you.
Era ni wankubadde okwogera ku gwe.
Neither to speak of you.
Nitwogera kukizikiza kya Satan.
You speak of
ekiri madini yago.
Darkness of Satan in both religions.
Nengeri jega jam.
And how they came about.
Osobola okubuzi bwango obulira muggo.
That you can get destroyed when you get lost in them.
Kubanga gano ge mazima mruwatu.
This is the open truth.
Bwetubanga twogera kale nga tulimba.
If we are lying, okay.
Batubuulire nti omutume Peter oba Paulo.
Let them tell us Apostle Peter or Paul.
Bwe yayingira e Roma.
When he entered Rome.
N'atandika okubuulira Obukatoliki.
And he began to preach Catholicism.
Yes, he was
praise Jesus.
era tubabuuza ekibuuzo.
We ask them a question.
Kubanga eddiini ezo ntuufu.
If those religions are right,
enjiri y'obulokozi,
the gospel of salvation,
enjiri y'obwakabaka bwa Katonda,
the gospel of the kingdom of God,
yabulira wa?
Where did it disappear from?
Ekkanisa entuufu,
the rightful church,
etali kizimbe kye kimanyibwa nga St. Peter Basilica,
not the building known as St. Peter Basilica,
ekkanisa y'abatukufu eriwa,
church of the saints, where
etambulira mu ffe abaana ba Katonda,
in the children of God. Something is wrong, brethren. Without any like at all. When you repeat this verse, they have said this.
He
told the children of Israel, salvation of God has been taken from you.
It
has been taken to the Gentiles,
and
they are going to hear on it. That's how salvation entered Rome. That you hear coming from their past years back.
Acts
28:28.
Nabo bali buulira olunyolwa bilimu omwenda bwe yayogera ebigambo ebyo abayudaya ne bagenda nga bawakana nnyo ngokana bokka
bwe yabagamba ebyo obulokozi butuggiddwa
ne
bagenda mu kkubo nga bawakana
tekisoboka
katonda atuggya kati obulokozi bwaffe abaana baga kale katugende n'ekyo kibaleeza tetuyinza kukkiriza ayogera atya mu obulokozi
butuggiddwanaye
nga tejjukira mukama waffe yesu yali yabawoni ng'addanga abaana ba
isirayiri
eyali ng'amaze okutuuka ku nsi kuno ng'azaaliddwa yabagamba mu Matayo essuula
ey'23
n'abagamba ennyumba yammwe balekeddwa nga
kifuluemujja
kuddamu kundaba okutuusa lwe mulyogera nti aweebwa ekitiibwa yajja mu linnya lya
mukama
katusomeyoko mu Matayo owulire
Matayo essula ya 23:37 Yerusaalemi, Yerusaalemi, ata bannabbi akasuukirira amayinja abantu abatumibwa gy'ali emirundi emeka gye nayagalira ddala okukuŋŋaanya abaana bo ng'enkoko bw'ekuŋŋaanya obwana bwayo munda w'ebiwawaatiro byayo ne mutayagala. Olwasatu mu omunaana, laba ennyumba yammwe balekeddwa kifulukwa. Asatu mu omwenda, kubanga mbagamba nti temulinda bakolera Katonda okusooka leero okutuusa lwe mulyogera nti aweereddwa omukisa ajja mu linnya lya Mukama.
Yes, he was with
you.
Mukama waffe Yesu,
our Lord Jesus,
bwe yali anaatera okwewaayo okutufiirira ku musaalaba,
when he was about to move, God died for us on the cross.
Ebigambo ebimu ku ebyo yasembayo okugamba Isirayiri.
Some of the last words he told the Israel.
Ebyo by'osoma mu Matayo essuula eno ey'23.
Those are what we read in Matthew 23.
Olwo lwasatu mu omusanvu.
Verses 37.
Paka 39.
Unto 39.
Tiyali atuma bannabbi buli biseera bingi bategeka Isirayiri.
Prophets many times to prepare Israel.
Ti Yesu ajja.
That Jesus is coming.
Omulokozi ajja.
The Savior is coming.
Mutegeke n'amawanga amalala.
Prepare even other nations.
Naye nga babatta busi n'abagezigezi bonna.
But they just kill the prophets and the wise men.
Yesu agenda okujja nga tebamwetegekedde.
Jesus came, they are not prepared themselves for
him. Ng'abatono bo batini nnyo.
A very few of them.
Abaali beetegese olw'ensonga eyo.
Had prepared for that issue.
Yamaliriza abagamba.
He ended up saying,
ennyumba yammwe ngirisenga kifuuko.
You left your house desolate.
Ensi yammwe.
Your nation.
Awo nno ewava entalo zonna z'olaba eziri mu Isirayiri.
That's where comes all the wars you hear of in Israel.
Okuva Yesu lwe yaddayo mu ggulu.
Jesus went back to heaven.
Tebakomanga kubeera mu ntalo okutuuka
leero. Never ceased to be in wars up to today.
Era tebeebuuza Katonda eyatulwanirira nga yalagawa.
They never asked the God who fought for us, where did he go?
Kubanga obulokozi munnange bwatambulamu ne buva mu nsi.
Because salvation moved ahead and got out of that nation.
Yabagamba temulindaba.
He told them, you'll never see me.
Okutuusa lwe mulyogera nti weewe ekitiibwa ajja mu linnya lya Mukama.
Till he will speak, blessed is he coming in the name of the Lord.
Naye nga tumanyi kaakano emyaka gino 2018.
Now we know these days 2018 years.
Bali mu biro ebyo.
They are in those seasons.
Ebyokuddamu okukkiriza omulokozi Yesu.
Of resuming believing the Savior Jesus.
Yes,
praise Jesus so much.
In those
days,
after
Jesus shifted salvation from Israel,
he took
it to the Gentiles.
It's to say he
first put the best in Rome
of
the right Christ, the salvation,
the gospel
of the kingdom of God,
the
kingdom of heaven, together with the right church, the saints of Christ.
Yes,
praise Jesus so much. Many, many years have passed. Imagine from 300
AD
when that salvation was changed.
And
those who awoke again, we find a serious battle, as we shall be seeing.
In
the 312 AD, there was a salvation which arose up in England, which was captured many years back,
and
it was changed to become a Protestant,
or
the Church of England.
And
it moved on
in
the 1800s. It entered America.
In
1900, and they attacked it. The same beast of the two horns, the spirit of Satan, which appears like the spirit of Christ. And it beat salvation to take it from the gospel of the kingdom of God.
Until
you reach to here now, take it.
So there are
many things you are rotating to reach there.
But
like we ended up hearing,
Apostle
Paul is reached in Rome. Salvation is reached
there. He
fulfilled what the Lord spoke of
in the Matthew
23,
verse
37
and 39.
When the Lord Jesus has sent farewell,
yes,
praise Jesus.
He
sent farewell to
Israel. He's
moving on to the Gentiles.
He
chooses Apostle Paul
to
take salvation.
And
to the Gentiles.
He
didn't choose Apostle Peter for that. Not at all.
Yes, we
praise Jesus so much.
Know
how things got messed up.
Yes,
praise Jesus so much. When
he
tells us in the Acts 9,
Yagamba. Anania.
He told Ananias,
one
of the ministers who were in Israel,
after
he had met Apostle Paul,
who
was known as Saul,
he
told him
that
this is the vessel I have chosen
to
take salvation to the Gentiles. Acts chapter
9,
verses
15.
Acts chapter 9 from verse 13.
Naye Anania n'addamu nti, Mukama wange, omuntu oyo nawulira ebigambo bye mu bangi. Obubi bwe bwe yakolanga abatukuvu bo aba e Yerusalemu bwe buli obungi. 14. Ne wano alina obuyinza obuva eri bakabona abakulu okubasiba bonna abakusaba erinnya lyo. 15. Naye Mukama waffe n'amugamba nti genda, kubanga oyo kye kibi ekironde gye ndi, okutwalanga erinnya lyange mu maaso g'amawanga ne bakabaka n'abaana ba Isirayiri.
Leka tiwulira mission eyamukwasibwa nga yali nnene.
Here the mission given him was a big mission.
Yalina okusooka ajulire mu Isirayiri.
Had to testify in Israel
and then
take the name of Jesus to the Gentiles.
Now
salvation to come to
us. Who would have
been our Pope, as they say.
It would
have been Apostle Paul.
Ask
yourself, how did things change?
That's
the deception we told you which happened.
Satan
Satan and his evil spirit, how it passed through Emperor Constantine
to
fight the real salvation.
And
even the motive was that Roman Empire wanted to make an image of itself. That image known as the Roman Catholic Church and the many religions falling in it.
Yes,
praise Jesus so much. They had to first beat down salvation, destroy it, and then they raise up their image. Now, in all what you have to understand, the one who was chosen to bring salvation and to the Gentiles, it's Apostle Paul. It is the one who reached it. Briefly get back to verse 11 we hear. Acts 9 verses 11.
Goloko kogende mukubo eriyitibwa egolokofu. Obuulirize mu nyumba ya Yuda omuntu erinnya lye Saulo owe Taluso.
Yes,
praise Jesus so much.
About
Lord Jesus,
appeared
to one of the servants, Ananias.
Yes,
praise Jesus so much.
And
he told him, go look for the man called Saul, who is right there praying.
Yes,
praise Jesus so much.
You know,
Apostle Paul was known as Saul. He met the Lord Jesus as he headed on to persecute church. When he was still a Pharisee,
and
went to persecute the saints of God. And he blinded his eyes. When he blinded his eyes, he told him, I'm going to send you the Gentiles.
So he said,
those are some of the things he's explaining to the servant Ananias. He told him, it's my vessel I've chosen
to
take salvation to the Gentiles.
So,
now we saw well Apostle Paul reached the name of Jesus and they began that salvation in Rome.
Yes, he was with
praise
him.
Jesus so much. But remember one thing. In the journey as Apostle Paul went to Rome, they had passed on
him.
They had put soldiers of the Romans on him. And the angel of the Lord met him in the vision, in the same journey. He told him, fear not even for even the men you are with,
that's
how you're going to do the work of salvation in Rome.
Yes,
praise Jesus so much. Even some of the Romans got saved along the way. Those who were soldiers in the armies of the Romans. In Acts, and we look at those words. I want you to understand salvation. And you shouldn't get confused. The false salvation and the religions. And you think perhaps they may be right. Let's read Acts 27.
Acts 27 from verse 21. N'okufiirwa. Olunyolwa biri mu ebbiri. Era kaakano mbabuulira okuguma emyoyo, kubanga tewaabe mu mmwe anaafiirwa obulamu n'akatono. Wabula ennyombo. Wabula ekyombo.
Yes, you praise
Jesus so much.
Wabule bali ku mazzi.
They were on the water.
They
had sent him right from Israel and is a prisoner. And
they
put him on a ship.
bamusifutinga bamutwala okumusibira e Roma.
They are sailing him to take him to Rome.
Naye ng'ekiseera ekyo ye Katonda yalina ddiiruze.
But in that time God had his
deal. Omanyiwa bayinza okuba bakusibye gwe nga tomanyi ddiiru ya
Katonda. You know, they may have bound you yet you don't know the deals of God in it.
Naye ye Katonda yali akibazi.
But he God had calculated it.
Bamunsibire bamutwala e Roma.
He'd be imprisoned, be taken to Rome.
Antandikira obulokozi.
Then he begins my salvation there.
Agateberezamu nga gwe bakusibye owulira ennaku nga Katonda ye abaladde.
Prison you feel sorrow, yet God sees a deal in that.
Yes, we have
been. Praise Jesus.
Nga bakusibye.
You've been imprisoned.
Naye nga Katonda sebo kusibwa.
But God in your imprisonment.
Yali namuddiru.
He has a deal of his in it.
Kubanga omutume Paulo yagamba.
For Apostle Paul says.
Kinange mbadde sinakitegeera bulungi.
You had not realized it well.
Lwaki tuyita mu mbeera?
Why do we pass this situation?
Naye kituufu.
But the truth.
Teri kumwe agenda kufa kyenkakasa.
Oh, you is going to die, I am sure of that.
Naye nsonga nga baagimuwadde mu kwolesi bwa.
Reason was given him.
Tinewanabawo embeera efaanana etya?
No matter the situation which will come.
Bana batuwa nabo balonde. Mugenda tandika bulokozi
roho. Soldiers too are chosen to begin salvation.
Teri n'omu agenda kufa wadde.
None of them is to die.
Pose jombo cho kati kijyo kufafagara.
The ship alone is going to be wrecked.
Ikola watu mesula ya bidi mo musanvu olunyiryo lwa bidi mwesatu.
Acts 27:23.
Kubanga wendi wayimiride kiro kino malaika wa Katonda. Nze ohuwe gwempereza.
Naganze bana ikiro kino.
And said this night.
Malaika wa Katonda yimiride wano.
The angel of God stands here.
Katonda yo gwempereza.
God me I serve.
Bikola watu mesula ya bidi mo musanvu olunyiriri olwa bidi mo mwenya.
Acts 27:24.
Nga agamba nti totya Paulo kikugwanidde okuyimirira wali Kaisari era laba Katonda akuwadde bonna abagenda wamu naawe.
Malaika w'Omukama yamugamba.
Mugende
eri eri Kaisari yennyini.
You're going to Caesar himself.
Ensolo emanyiddwa nga Roman Empire w'efugira.
Known as Roman Empire where it's reigning from.
Omwoyo gwa Satani kennyini wali wekulwanira.
The spirit of Caesar where it's fighting from.
Okubuna amawanga okufuga.
Spread all nations to reign over there.
Ogenda mu facing.
You're going to face him.
Otandika obulokozi.
And you'll begin salvation.
Ne bano b'oli nabo wano.
Even these men you are with here.
Omanyi muyinza okuba mu bizibu.
You know me big problems.
Ogandewo abantu bano bampadde nabo baki.
People that have given them to me for what?
Bebanaku
bibatayina
sente bibona abona
atika
tonda bampadde.
Yet God has given them to me.
Yes, we have
praise.
Yes, we have wenye.
Praise Jesus so much.
So ejiryo neri ali ateli musibye.
Now the
nabagoba beri atobona
imprisoned him and all the captains of the ship.
Bonna bali mu training.
All of them were in the training.
Okakasibwa ku bulokozi obugendo tandika e Roma.
Proven on the salvation to begin in Rome.
Katonda kenyini yabaisa mitawane.
God himself passed them through all those toiling the troubles.
Kankubulire yabavugira kunyanja nebabula emyaka ennaku nyingi.
Emyezi
egiwerera kodda.
Lost a couple of months on the water bodies.
Nakola obubonero bungi okubawonya.
He made many signs to save them.
Naye yali abali ekintu kimu obulokozi kuyingira e Roma.
Wanted one piece of patient to enter Rome.
Omutume Paulo ayingire wamu n'abaweereza abawerako.
Apostle Paul to enter with a number of other ministers.
Batabuusa buusa wadde ku by'obulokozi.
Who don't doubt anything called salvation.
Era yabeeranga nnyonnyola wali e Roma.
It was explaining in Rome.
Basajja bonna ababadde bagoba b'eryato n'abakuumi bonna.
Who were the captains and the guards of the ship.
Abasirikale ba Roma abasinga baalokose dda.
And they were already saved.
Yes, we have asked you.
Praise Jesus.
So, you know,
now, what
we
speak of is this. If you take salvation, take salvation which began in Israel with the 12 apostles, and they are with the Lord Jesus, which had the gospel of the kingdom of God and the righteousness in the kingdom of heaven, which involved building the church and the saints of God, and not the buildings, but the buildings are synagogue. Why do we tell you this word? This evil spirit of Satan
is
not only in the fight from those eras,
naye guze kulwanisa obulokozi n'okutuuka
leero.
Tuvula bange olwaleero tujja kutuuka okugamba nti waliwo obulokozi
obw'obulimba
obutali buli eri ate. Yesu yebazibwe era ng'olina okubwetegereza okuyita mu kusoma kuno kakati tuwulidde bulungi.
Now we've heard well how salvation entered in Rome through Apostle Paul.
n'abasajja be yali nabo ku mazzi,
and even the men he was with on the sea.
Era bwe kibagamba nti baani abatandika obulokozi e Roma
mu
biro biri ebyasooka,
in the eras before,
nga tebannaba kumbuzaabuza okuleeta Roman Catholic
Church,
ekifaananyi kya Roman Empire,
the image of the Roman Empire.
Omanyirawo nti yali mutume ani?
Era
singa baali bagamba ba papa,
if they say the popes,
ye yandibadde asooka,
would have been the first pope.
Naye lwakuba n'ekyo ekigambo tekiriyo mu byawandiikibwa,
but because that word too is not there in the scriptures.
Ekigambo papa tekiriyo.
The word pope is not in the scriptures.
Yesu yebazibwe
nnyo. Praise Jesus so much.
Manyi waliwo katemba mungi yali eyo
mu. You know there's much drama which was there.
Gwotayinza kumala ganoonyerezaako abula okuwulira oba olizi nti ebuka tuli kibufu,
which you cannot search about easily but only to hear Catholicism is not right.
Amadiini si matuufu.
Religions are not right.
Obulokozi bwe butuufu.
Salvation is what is right.
Naye ate n'obulokozi nga buzzeemu faith.
But even if salvation has come, a fake salvation.
Nga Emperor Constantine bwe yajja.
Just as
yefudde alokose.
Constantine came claiming saved.
N'asooka asaanyaawo obulokozi ate obutuufu.
First destroyed the right salvation.
Okusinziira ku biki Omwoyo Omutukuvu bye yannyonnyola mu kitabo kino eky'Abagalatiya.
According to what the Spirit explained in the book of the Galatians.
Kikakasa.
It is proven.
Nti tewali ngeri yonna.
That there is no any other way.
Omutume Peter gy'ayinza okuba mu papa eyasooka e Roma.
Apostle Peter can be the first pope in Rome.
Kubanga mu kunnyonnyola bagamba.
When explaining they say.
Nti omutume Peter.
That Apostle Peter.
Yatumibwa n'enjiri eri abakomole.
Was taken. He was sent with the gospel to the circumcised.
Araba komole baabiranga mu Israel.
And the circumcised were only in Israel.
Tukanga to mtume Paul.
Yet Apostle Paul.
Yatumibwa n'eri abatali bakomole.
Was sent to the uncircumcised.
Okusinira mu Bagalatiya esura eyo 12.
According to the Galatians chapter 2.
N'olunyiriri olw'omusanvu.
And the verse 7.
Bagalatiya esura ya 10 olunyiriri lwa 7.
Galatians 2 verse 7.
Naye mu ngeri endala. Bwe baalaba ne bateresebwa enjiri yaabo abataali bakomole nga Peetero eyakomolebwa eyabakomola. Bagalatiya esula ya 12 lwa 7.
Galatians 2:7.
Naye mu ngeri endala bwe baalaba ne bateresebwa enjiri
nga
bwe baalaba nga nateresebwa enjiri yaabo abataali bakomole nga Peetero eyabakomole.
Yesu yebazibwe nnyo.
Praise Jesus so much.
Omutume Peter.
Apostle Peter.
Enjiri yasinga nnyo yasinga okubanga ategeerwa n'okukulukutiramu.
The most gospel he preached much.
Okubuulira abantu abaki.
Is to preach the Jews.
Abakomole abayudaaya bokka.
The Jews, the circumcised.
Naye ate ye omutume
Apostle Paul.
Ng'aweereddwa oba abatali bakomole
bano. He had been commissioned to preach to the uncircumcised.
Bonna kwe kakitegeeza abamawanga bonna.
All the Gentiles.
Wabula gwe weebuuze.
Now ask yourself.
Lwaki kuba papa taliiko?
Why is he not on the list of the popes?
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Awo nno we tukubuulira nti ekikyamu kyaliwo ekyaddala.
That's where we tell you that something wrong seriously was there.
Kubanga ne yasinga okubuulira ennyo enjiri mu bamawanga.
The one who preached much the gospel in the Gentiles.
Ne bw'otunuulira butunuulizi bbaluwa zokka.
We need to read on the letters alone.
Zikulaga bulazi yasinga.
They show you
who yatumibwa.
Preached much and who was sent.
Kati oyongere mu Bagalatiya owulire.
Move on in Galatians and we hear.
Bagalatiya esula ya 10 onyolo 8.
Galatians 2 verses 8.
Kubanga eyakolera Peetero olw'obutume bw'abakomole yeyakolera nange olw'abamawanga.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Omutume Peter.
Apostle Peter.
Ayitibwa okubanga asobola okubanga akwasaganya buli ekikwatagana n'abakomole
abayudaaya. Handle preaching to the Jews, the circumcised.
Ate omutume Paul.
An Apostle Paul.
Okwasaganya abamawanga.
Called to handle and preach to the Gentiles.
Abatali bakomole.
Those uncircumcised.
Ensi yonna.
All of the world.
Agatebirizaamu.
Now imagine.
Agati ani yandibadde papa waso.
Who would have been the first pope there?
Era ne bw'otunula butunuzi ku bbaluwa zokka kale ezaawandiikibwa eri abamawanga.
Written the Gentiles.
Ani?
Who?
Akiye kutukugambira wa Luganda.
Is where we tell you brethren.
Ntimanya wali wechi chamu.
That no, there was something wrong.
Omanyi mpa ikutikuwa gana no kuda mochi kwa ata.
Bible we went to get resume to hold it.
Watu gamba ateva muroma.
They tell us it's coming from Rome.
Nemu England.
And from England.
Ngatefa Israel.
And it's not coming from Israel.
Ningi ribi buzo tebidi buwa. Mwachaji ya chitia.
Questions are not answered. How did it come about?
Yes, we have a
praise Jesus so much. Now we thank God.
Able to
reveal us these words. First to tell them. How did salvation get from Israel? Around 14 AD. To enter in Rome.
And
how was it messed up there?
Yes, we have
praise Jesus so much. What was moving on to be preached? When we get back briefly to Acts.
Acts
28. Apostle Paul moved on to hold on the command of the Lord Jesus.
Preaching
salvation and the gospel of the kingdom of God. Acts 8 verse
Acts 28.
Acts
28 verse 28. Abayudaya nebagenda angaba wakana nyobo kana boka. Olinyolwa asa.
Yes, you have been
praise Jesus so much.
Yatuke izabana ba Israeli.
He told the Israelites.
Tuburoko zibuka jedua.
Salvation has been taken from you.
Uwele kweri ya bama wanga.
It's been sent to the Gentiles.
Nenga za kulaga besi ya liye liudamba ama wanga.
Where was the best within the Gentiles those days?
Mchisiri chua liye simbie Roma.
Right now, then it was best in Rome. Today where we see that Catholicism is what comes from there. Which spent something like close to 300 years.
Right?
From 312 to now. It's not only spent only 300 years.
It's 2018
years. Subtract 312 years. Understand when Catholicism began. It's outlived how many years? And how it has killed people. And have not gotten salvation.
Acts 28,
verse
30. Munju je yapangisa nasembeza ngabona abajanga jali olinyolwa satumolumu ngabulira ngobwa kabaka bwa Katonda era ngayigirizanga n'obugumu bonna ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo nataziizi bwanga.
Yesu yebazibwe
praise Jesus so much.
That
all that long which Apostle Paul spent there
and
even the other soldiers who were given him and the people who moved on to get saved till the other apostles who were in Israel when they
came
all long they spent preaching the gospel of the kingdom of God, the gospel of salvation.
But
the one who missed most of these things,
who
changed the right Christ, the right salvation, the gospel of the kingdom of God, and the right church.
Emperor Constantine.
It's Emperor Constantine. Spoken of being the first Christian emperor. When he entered salvation, we understood he came, and in him was the spirit of Satan. Which is in the form of the beast of the two horns, and they are like of the Lamb of God.
Here
we speak of the false Christ, the spirit which is false, and the salvation which is false. And he came changing many things. One of the major things which were changed in others,
and
you've seen that they have changed the Christ.
n'otunuulira nti obulokozi bukyusiddwa enjiri takyali ya bulokozi n'otunuulira nti enjiri y'obwakabaka bwa katonda naye eggibwawo ekimu ku ebyo byaggibwawo ye yali ekkanisa ankuulira okukyusibwa kw'enjiri y'obwakabaka bwa katonda waali kumenya kiragiro kya kristo ekikulu kubanga tujjukira mu matayo sura ey'ekkumi olunyiri lw'omusanvu n'olw'omunaana bwe yali atuma abayigirizwa yabagamba bw'ati
matayo sura ya kumi olunyiri lw'omusanvu bwe mubanga mutambula mubuulirenga nga mugamba nti obwakabaka obw'omu ggulu bunatera okutuuka olunyiri lw'omunaana muwonyenga abalwadde muzuukizenga abafu mulongoosenga abagenge mugobenga dayimooni mwaweebwa buwa nammwe muwenga buwa
yesu yebazibwe nnyo
praise jesus so much
ekiragiro ekyo kyali kirina kutambula n'okutuuka kati tekiteekeddwa
kukomezebwa
kubanga kyekiragira okutambula ku bulirangirira bwakabaka bwa katonda
obwakabaka
bw'omuggulu olwo nno n'okuwonya
okuzuukiza n'ebirigeeyo
naye emyaka gyakamaze mingi ennyo nga kizibu okuwulira enjiri ey'obwakabaka bwa katonda obwakabaka
bw'omuggulufubutuka
e Roma ebimu ku bintu ebyakyusibwa
ennyennyennyo
si kuva Roma wokka
not only from Rome
naye tugendagenda tulaba amadiini ag'enjawulo agagwa mu ddiini eyo nga n'ekibagatta ekisinga
okubagatta
yekkanisa
eyakyusibwa
buli gw'olaba azimba ekizimbe ng'akiyita ekkanisa yesu yebazibwe buli gw'olaba oba ddiini kyoba
musiraamu
ng'agiyita nnyumba ya katonda ng'azimba ekizimbe n'agiyita ennyumba ya
katonda
aba ali wansi w'omwoyo ogwo ogwajjira mu empera
konstantine
omwoyo gwa sitaani omwoyo ogwa sitaani oguwakanya omwoyo wa katonda kubanga omwoyo wa katonda ng'ali mu kristo yakyusa ekkanisa okuva mu kizimbe okudda mufe okubeera abatukuvu be ekkanisa ye
etalina
bbala newankubadde olufu kati ne bwewefubako otya mbwogezaako okubuulira buulira kasi takituuka ng'ozimba kkanisa nga
kizimbe
oba okyali wansi w'omwoyo
gwomwoyo
gwa
sitaani
kubanga twabadde tukutegeeza omu ku ebyo ebyaleeta ebyakyusibwa ku kanisa entuufu kristo yesu gye yayogerako
erina
okubeera muffe abatukuvu ba katonda
empera
konstantini bwe yayingira mu bukulembeze yeefuula
alokose
yeyatandika ogw'okukyusa ekkanisa okuva mu batukuvu okudda mu kizimbe olupapula luno tugenda kuddamu ku
lukusomereko
ogenda kugenda mu email yo ku
internet
ogambe
and you say
njagala kumanya ku bikwatagana ku St. Peter Basilica.
I want to know what concerns the St. Peter Basilica
in Vatican.
At Vatican
bajja kuwa entandikwa yaabo n'engeri gye yajjamu.
They will give you its beginning and how it came about.
Yafuuka etya ekkanisa?
How did it become a church?
Kakati bitwagala olina okusembayo nabyo.
Is what one went end up with
okukakasa nti obulokozi bwaliko e Roma
to prove that salvation was once in Rome.
Naye omwoyo gwa sitaani
but the spirit of Satan
oguli mu nsolo erina amayembe agalinga ag'omwana
gw'endiga
okugamba nti kristo omukyamu n'obulokozi
bwobulimba
bwayita mu empera
konstantine
okulwanisa obulokozi
obwo
nga baagala okuzimbira romani empire
ekifaananyi
oba ensolo ey'okuna kale ne bagikolera
ekifaananyi
n'ekifaananyi ekyo
ye
Roman Catholic Church ekizimbe,
the building,
era buli akirina,
and whoever has it,
nga gwe kyoyita ekkanisa,
that's what you call church.
Buli lw'oyita omwoyo ogujja sitaba mwoyo wa
Katonda. Any time you call the spirit coming, it's not the spirit of God.
Omwoyo wa Satani tayari.
The spirit of Satan comes.
Kubanga iyo si nyumba ya Katonda.
That's not the house of God.
Era si nyumba ya mwoyo wa Katonda.
It's not the temple of the spirit of God.
Waliwo agamba naye bannange.
Those who say, but now,
Yes,
Jesus so much.
Ebiragiro babiyogera ku kanisa ya Kristo.
Speak of the Church of Christ.
Ere kanisa y'omwoyo wa Katonda.
The Church of the Holy Spirit.
Biyogera ku batukuvu sasi ku bizimbe.
Speak of the saints and not the buildings.
Nkakasa.
I prove.
Nti singa tuzimbe wange kanisa entukuvu.
You cannot build as a holy church.
Kizibu tosobola tuuka mu bwakabaka bwa muguru. Kizibu.
You can't reach the kingdom of heaven.
Ogenda kuyita wa.
Where are you going to pass?
Yesu ayagala ekanisa etalina bbala newankubadde olufu.
Jesus wants a church without spot and not a wrinkle.
Nga tolina kubanga yegwe.
And it's meant to be you.
Kakati ogenda kuyita wa.
Now where are you going to pass?
Nandisomye ebigambo bino naye ndaba obudde
bwe. I would have read these words but I see time is up.
Wabula njagala kusampolingako busampolizi
katono. I want to sample briefly to you.
Ambimuwa musumba atusomereko katono. Wetu wasomye jo wenyene.
It's the right the same we read yesterday. It says
kigamba bwe kiti
about St. Peter Basilica in Vatican.
Nti bikwatagana ku St. Peter Basilica Church mu Vatican.
The church is built on the Vatican Hill.
Yazimbibwa ekkanisa mpulira kinnema okwogera.
The church is built on the Vatican Hill.
Kale kanmale gakyogera. Nga bwe kiri naye nga kya bulimba.
But it is false.
Ndi ekkanisa. Kubanga tulina kisoma ng'ensi bwe kimanya esobola otegeera nti kya bulimba.
That we have to read right that the world may realize it's
false. Wadde nga bakiyita ekkanisa naye si kyekyo.
It's not his church. Okay, let's.
The
church is built on the Vatican Hill.
Ekkanisa yazimbibwa ku kasozi ke Vatican.
Across the Tiber from the historic center of Rome.
Okugamba okumpi n'omugga ogumanyiddwa nga Tiber. Mu byafaayo bya Roma.
The location is highly symbolic.
Nti akafo ako. Kasibwamu ekitiibwa nnyo mu bubonero obw'ekyama mu Roma awo.
This was the site where St. Peter, the chief apostle, died, a martyr.
Nti mu kafo ako ku Vatican hiirwawo ku kasozi ake Vatican. Mbu awo omutume Peter we yafiira awo nga mujulizi.
And where he was buried in 64 AD.
Nti era we yaziikibwa mu mwaka gwa mmeka?
64.
Gwa 64 AD. Akati enoddira ekkanisa mbu n'ogenda gizimba ku musingi ogwitibwa Peter.
A church that you build it on the foundation of Peter.
Buno busiru bwennyini kale atooba.
This is total foolishness.
Waliwo bye tugenda okwetegereza gye
buzi akaba. You're going to look at ahead there.
Obudde bubutuuse tusobola ne kiyingiramu
kati. I can't go into it now.
Kakati mbu olw'okubanga Mukama waffe ye yali atuma omutima Peter
erinnya. When named Peter a name,
nti gwe lwazi.
That you are wrong.
Era akulwazi lwa. Kwe ndizimba ekkanisa
yange. I build my church.
Kati nabwo obusiru bwennyini.
Olw'okuba
ye baamuziika.
That because where they buried him.
Kati lwe lwazi kaba muzimbyeko ddala ekkanisa.
Let them build a church upon the rock.
Naye gwe omanya obusiru obuli awo.
Know the foolishness which is there.
Twabadde tuwulira mu Ezekiel 23.
We learned in Ezekiel
43. Onyola omwenda n'okukwira.
Verses 9 to down.
Nga Katonda asooka kugwa mu gye emirambo mu kifo kyange gye mugamba nti kitukuvu.
Take away your dead bodies to my place you claim to be holy.
Raje gunuulira ddala mbu n'ozimba
kuli. Built on the tomb.
Ku malaalo.
On the tombs.
Gwe wenna azimba ekizimbe ngo kiyite kanisa.
Oba
oli ddiini ki?
Tetukumanyi
obeera mu kyama.
We know you are wrong.
Olinga atasoma na Bible
kyenkana n'akubuulira. Even read the Bible, let me tell you.
Kubanga kyenkana olinga atalaba na kanisa ya Yesu
gyeyogerako. Don't see the Church of Christ what it speaks of.
Omanyi tuli mu kukomekereza omwoyo wa Satani n'ebikolwa bye.
We are winding up the spirit of Satan and his evil works.
Natumwawula ku mwoyo wa Katonda n'ebikolwa bye ebitukuvu.
And be separated from the spirit of God. Wabula
ate bwe twanjula.
At the same time we introduce
Kristo mutufu n'ekkanisa
ye. The right Christ and his church.
Tebakwisa buli mbana amakanisa.
And the false Christ and their churches.
It's the reason why we
enter in the church.
We are giving signals
entering us to see the right Christ and
his
church and the false Christ and their charges.
Peter,
your name means rock,
and
on this rock I will build my church.
And
the powers of hell will not throw it. You find the mad people. And they have dug tombs on the tombs on the mountain. Because that mountain is a rocky mountain. And they put the dead body of Peter there, Apostle Peter, and they build on that church. These are mad people we are having. That is what is going to beat them most. All religions, we put them down. An issue of church. Jesus comes back with church without spot, not a wrinkle. If they tell you your save is not enough. A church without spot, not a wrinkle. They refused to call Apostle Paul
the Pope
because he emphasized much things of the right church. The right church told them it's bill of gifts, apostles, prophets. These ones are built with bricks and stones. They could not attach themselves to Apostle Paul. He told them the foundation, it is the Christ. These ones have brought Peter. They don't know who is the real rock. Who kept the other name? Peter on that rock. But the rock is the Christ himself. Now what is there? Wait for
it.
Next Tuesday. God bless you.